straight from the girl inside the body side, you know.
Crown the records.
Hey. I don't want the thing long time on the brave. Book of the funk up on the place. Play this tune again.
Skills on the beat.
Thamani ya pesa ndo inafanya vipaji mtani vingi kabisa ndo vinapotea. I do it for hater, hii ndo maana ya mziki. Nachofanya ni pressure, nige utangojea.
Kipindi natoka home, mgongoni begi kubwa. Mama nasema sigo, navuta sigala kubwa. Nilisha bana school, hili nandike rhymes. Nilipojua mziki pesa, so pressure nta minimize.
Nilipo ngande, it was fine for them. Hawezi vita hii njia bro. Ina miba kila stem, shame on them. Niko juu bila vi, niko free. Nikipaza tuna heshima kila street. Kila kukicha ni bless up. Now we feature kila ngoma, now we bend, we blow up. Yeah, we blow up. Hawezi gusa hizi vitu jo, so sharp.
Asira, tinaongeza movement. Na umziki umesha kuwa business. Kwa hira, kwa nomba nishuke. Na momba Mungu kiangu kanyamke.
Wakisema na nijua, zede na vujijua. Huo ni ujinga tu wa fikra na kubidi kujua. Ngapo walikuwa na kitawa kaitwa vyume vya pua. Lewa kwa pimisi juu ila dotenia najua. Mziki bila panchi kali hivi. Ni uongo wa kusema vukwa zede ya Bukoba kwa dizi. Amani yenye mani machizi. Besi na gawa bure, picha za chupi nenda kwa gigi.
How come wajifanya rafiki, kumbona ni snitchi. Stali za kizushi noma. Mambo ya kufuga chuki. Binadamu nuksa wataki zipenye ngoma miache. Habari kwa kila lika. Bado na safiri na safari sijafika. Bado nyeo zinataka kila nyika. Kila kukicha hali nazidi pisha.
Asira, zinaongeza movement. Na umziki umesha kuwa business. Kwa hira, kwa namba nishuke. Na momba Mungu kiangu kanyamke.
Jumba sitotaka, pesa hauna miguu, mina kufata. Shida, zimefanya niwe sura ndimu. Na cheka na do rafiki bisho, siku confirm. Haso ndio kibonyezo na kibonya. Yasho ndio leso, mateso ya nani ponya. Bless, his movement, God ya naziona. Mtaa ndio dalasa, shida somo ni mesoma.
Tuna run, tuna run, tuna make some, tuna roll down. Tuna run this town.
Tuna sira kama tuko depo.
We back.
Tuna hira, tuna saka mshiko. Left too short, too simple. Hizi skills toka kwanza na hiti moko moko.
Fanya ya na nyusu. Yeso nyusu nina chana nayo mana ya nakuwa haya nyusu.
Asira, zinaongeza movement. Na umziki umesha kuwa business.
Activation. Akula flation.
Kwa hira, kwa namba nishuke. Na momba Mungu mkiangu kanyamke.
When Jesus was the love and anity, Moshi and Ben still them can't say nothing. Wrote at the freestyle doctor can come and tell me say Gonga can balla. Mini Bush and Rajram and Makunga them are chill. Feel real, cause real, recognize real, I know. And Ban Badman can tanker as future of your dance as they can know. Still that's confidential, you know. Lumenization upon the thing upon the places. All the thing that we need in you. Yo boy.
Fancy records.
Them killing me here on the street after the girl is out.